2000
Amir. Yeah.
Lions get twice on the beat.
I throw that on this one, yeah.
Soge.
Go flex on flex, yeah.
DK Nash. M-L-S.
Yeah,
life yanga, ni wane senta temu kavidu ngani window msani fake partner makari jono tinyama. Let me fly pamane ngani ego, siniziva na pariro yanga pano paziko. Kapena munalenga saka ngala footballer, ulo kapena nzaka kota nchita matola. How I wish for my hero, motira ngiza mademo. Maybe talent yanga ni squimba manyimbo, maybe velimbi kira chevini tae santawi. Ulo ni para uke stiu nzaka fampau, what if nzaka beula muye nzaka feramo. Ulo ni pushing e buanyi, siza iwa na Pena vafuna left ni kapye mungani banana. Ufiti ulimo badi mayonga gym trainer. Ngazi giyo chepa sugar siwe 7 tuva konda. Uyuthi ni kabriji ni mayuga tu mabota. Baby kupanga
maplan working hard kaya ituweka. Izi za umoyo ama zizi wandi mulongu yeka. Daily kupanga maplan working hard kaya ituweka. Izi za umoyo ama zizi wandi mulongu yeka. Kaya kulichan, kaya ubu kulichan. I'm going this way, kaya niza big up and. Kaya kulichan, kaya ubu kulichan. I'm going that way, kaya niza big up and. Kaya kulichan, kaya ubu kulichan. I'm going this way, kaya niza big up and. Kaya kulichan, kaya ubu kulichan. I'm going that way, kaya niza big up and.
Maybe ni mani za kalengana family tikangane. Maybe ni gero wanga za kalengani vane. Maybe ni mwana wanga za kandula umoyo. Maybe ni best friend za kanista boyo. Life's the baller, sininga chite predict. Ukavana no higher, skuri bema repeat. Maybe vani sekera kumbari ndiye mafiti. Vaone sa fake love, vani funila 6 feet. Vali sala unde titi kudia na overdone. Wala stinga ziva anga tipae lindan. The mwati skuri rako maeta vapaki rako. Nga makiza funa nkazingo zungulu kamuloko. Siva funa na kondo WH. Siva funa na chuma kwa single DA. Freedom uri yanga nizichi tapi PA. Mulungu wanga one san WA.
Kupanga maplan working hard kaya ituweka. Izi za umoyo ama zizi wandi mulongu yeka. Daily kupanga maplan working hard kaya ituweka. Izi za umoyo ama zizi wandi mulongu yeka. Kaya kulichan, kaya ugu kulichan. I'm going this way, kaya niza big up and. Kaya kulichan, kaya ugu kulichan. I'm going that way, kaya niza big up and. Kaya kulichan, kaya ugu kulichan. I'm going this way, kaya niza big up and. Kaya kulichan, kaya ugu kulichan. I'm going that way, kaya niza big up and. Yeah.
What's the wala? Ni K Nash M L S Master Lion Soldier. Go Blake some flex. Yeah. KFC Empire.
M-A-O-S.
Lazarus Tembo.
Needs never end.
Ela Innocent Bwene. Isaac Fryo. Eri Pizzo. Bakasasa. Jess Parks. JKP Jaco. Brand Bryo. Alpha Brondi. Brother Alex. Bakashop. Justin Mwari. Vashi Ephraim. Noah Piri, Mishek Alajee, Jena Stoka, Ben Boy Kasiu.